kuwajibika kita. Nikawasha fire, nikawacha haya. Sina haya, ushuhuda kwako kwangu ni penzi langu. Roho Mtakatifu sina buri kukusifu. Neno laini ya mara moja ikawa dawa mara moja. Ikafikia bambu, Mr. Google na Zaka. Kama Mr. T wakati maisha punje wakarusha inje. Nitahoma sitazimia labda kanda hudi nikiona makuu. Mtakatifu kanifichulia siri, nihubiri na hujasiri. Nikiri ufame wako upo tangu miaka 2000. Magharibi na mashariki lazima nihubiri kwa marafiki. Niko fiti mie sijifichi kwenye dini. Kwa kweli na roho sijai doo mama ni bado siasa kando. Story ya kitambo rushe ngambo. Pendo lako Mungu limewandania moyo wangu kupitia Roho Mtakatifu. Mamlako shani pojumbu fikie kala mashaka. Mao mao this another generation ndani ya ward. Sio ndani ya ward. Na bonga ukweli nisikio sheli sheli. Dunia mzima nita deliver sita feli. Niko under fire to change the world is my desire. So mahombi na adima ya kushina sauti za kwaya. Ya mahana na kupasiba nikisika dunia. I'm on a sham, sit up, kukana, osana, yeah. Siyezi kata, kani hini wajumi ni mwanga mna shanga. Siwezi ficha ukweli hunanga. Na shikilia hadi ni pinge itikadi. Shati uwe na doo ni kaa inatengeneza sauti yako. Inabo, mi siko after fame but the greatness. Cause inisha witness the goodness. Na shena Jesus name, kushinda Eminem. Upako wakutembeza lame. Niko kind to the blind wapate side. Jiza aligonga iyo find on a old time. Nariba pashanda hii medication. Inakuwa medication kwa mse amebuta shada. Hanarudi rada kanisa kuhaibada. Hii ni revival, arrival. Hashtag na speak in tongues. Na sara radical na answer the true call. Bila kutumia backdoor.
Are you ready?